Watakuta wakijipotoa kitirembesa na mavazi yao, na kubali kweli ni moto moto yanavutia. Lakini usiwe na hofu, kwako mimi si panduki. Usitishe baby, kelele za umbu. Mimi na wewe tuko ndani kwenye shindano wala mapenzi. Umetapiga kelele lakini kamwe itopowi. Umeteta kama napenda kutazama viumbe kina dada. Nasema pole tarekebisha kukupoteza mpenzi. Taruka kichwa.
Umenichali
baby.
Kuna mwengi matani
mpenzi
yako. Umenichali kwa thali na mali.
Kwa thali na mali.
Kuna mwengi matani mpenzi yako. Mpenzi yako. Mpenzi yako.
Tonight, usiku wa leo, nothing stands between us. Oh, you need to know that we've got to make this right. I can never let you go. And it feels in the love we share, feeling you everywhere. Boy, you have no doubt I'm your girl. Makes me crazy when you don't trust me. When there's not a thing I wouldn't do for you, baby. If I have wronged you, baby, I'm sorry. Kuku poteza mpenzi, sipata kichwa.
Umenijali kwa hali na mali. Penzi lako kama sali kwangu, wewe mkali. Woni bembeleza kama arcade guitar navyocheza. Woni bembeleza kama kidum bossa navyo himba.
Umenijali kwa hali na mali.
Umenijali.
Hakuna mwengine atanipa.
Yeah.